your pusanako. Every success relationship got a story. GMB Oaks.
Zami Music Blog. From the time that I met you, I fixed my eyes and I chest you. Ulimbiza muti mamonga pambu. Mpaka finally wavomela baby. Monga niboza. Lelo tiri pamozi. Monga niboza. Nisa mina nakabilo kamozi baby. Monga niboza. Lelo tiri pamozi. Monga niboza.
Monga niposa tili pamozi apa na fute kama nik pakupeza baby wanga vampiri magelo vezo ntita like a fool. Na kupeza welcome to my heart baby boo. Je una kamba yes is a dream come true. Leka manje tiba wole vezo seka vantu pantu vezo ona monga ni zakafa single. Na peza beautiful wife kumeso na madimbo yeah. Na wezo soka nifuna ni sankalapo. Nisa kumengela kondo nisa felapo. Kosi njiwa my achievement. Kukusia never mulungu is my witness.
I can't believe from the time that I met you. I fixed my eyes and I chest you. Ulimbiza muti mamonga pambu. Mpaka finally wavomela baby. Monga niboza. Lelo tiri pamozi. Monga niboza. Nisa mina nakapilo kamozi baby. Monga niboza. Lelo tiri pamozi. Monga niboza. Nisa mina nakapilo kamozi baby.
Monga niboza lelo mpema mpepo yako. Nitasha mulungu paku yanka iyanko. Posa cheto apa uzangala na kamwana. Katini mukazi ni samute ya taria. Baby you, I love you. Sini believe kutindi wa wanga puha. Zakufali katisa ina gabano rukuchi. Sisi itali suza manga po vikuta. As long as tripa mozi suza fute kapo fute. I'll be there for you kama londa pa duty. They say love is blind but ya tunayangana. Kwa tini matwins mwene yeah, ndima chini hana.
From the time that I met you, I fixed my eyes and I chest you. Ulimbiza muti mamonga pambu. Mpaka finally wavomela baby. Monga niboza. Lelo tiri pamozi. Monga niboza. Nisa mina nakapilo kamozi baby. Monga niboza. Lelo tiri pamozi. Monga niboza. Nisa mina nakapilo kamozi baby.
Finally, you are for me.